teka kana unajua na kutaka. Assalamualaikum. Bwana asifiwe, natoka umbika huyu. Bwana asifiwe. Assalamualaikum. Bwana asifiwe, mtoto na minyama huyu. Bwana asifiwe. Tala, 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 tala kivuani. Tala, 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 aki. Tala, 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 tala kivuani. Tala, tala, tala.
Yo, yo, ozo la la ki. Ozo la la ki. Nitu ozo la la ki.
Mara unite kaka na unajua na kutaka. Skuru gang again.